I'm at zambury.com. Super vibes.
Zibwenzi ndapanga ndaturukamo tawi yakwa nandikwatire kodi nanga ndisanke ndani ndisanke ndani akazi yango bado sipatsuwa kodi nanga ndisanke ndani kodi nanga ndisanke ndani ndisanke ndani akazi yango bado sipatsuwa kodi nanga ndisanke ndani. Mavala sansa koma bale zina zinyanya agazi yango badwa zipatsuwa kopeza ungati yangelo tikwatiye uyu mwina kuteka tapeza wina poposa uyu kusiya kazi pajati ndi uchimo mitalanso ndi uchimo kodina nga ndisanke ndani ndisanke ndani akazi yango badwa zipatsuwa kodi nanga ndisanke ndani kodi nanga ndisanke ndani ndisanke ndani akazi yango badwa zipatsuwa kodi nanga ndisanke ndani.
www.amadzambiwi.com.